jiranya qaabee dhawaan u dandeetaaf iyo eebwaan nuut kan hin dandeenne inama dhibi hin qarqaar waa guddiyoon wan sunuura fudheta jiranya wan eebwaaqa agdansa hin fudhetin nudura balleetti bareedha fokkaatti ishiyaa nam harguyoolba harkisa mataar kaayeto maayya harsun dandee wujiin midaasu waad miila cabxe ufiitu guyyaa xirra hiit lafetin sun inum fayyiti ammo tanatin akkanke ka duru aanit jeebitu lilla dubette won waan nuut kan nuti fudhan wonu fudhennay ufinin qarqaar waa guddiyoon nuurra fudhet
hariya nafkanke kun yooya waaqati waan siti nafkanke kan agdansa qabeete duu ibsa ittin dhufedha wakkoridoo dursa fulajaa ilaala kitaab waaqaa wonni jedh iseen hin beedden walekka nafkan keessan mahaala hara duub har waaqa qulqullootan waaqiit iseent kanne amina ishin iseen kas ta'eti atin ka ufitiimu atin ka waaqati innin iseen bite tanaaf nafkan keessan waa guddisa
mi wonnu akka isen barsiiftaar nu jeebisa arratan dubbi won maddiya ta iisan dubbete ta innama ergetu sadiituun iseentim won hund kasa ta dhokisa kas jirtit dubbi maddiyatan kas jiraaseniyyan won maddiyan sun waa guddiyoon dandeetaaf iyo eeb gargara innamaa kan waa guddiyoonen guyya tok won innuut kan sun dhageeta fedhak nu midaasin duub waan guyya tok nu gaafet won innuut kan sun won nu tolchin innama won waan itkan dandeeta sun akkoma fiye won dansaa midaasu waa guddiyoon hi eebbisaaf abbaa eeb waaqaanne dirbu hamtuwan fudhet won hamtu it midaas mowaat waaqaa inum dhargeta
hariya atin dandeeta tanteta waan siit kan atin maanin midaasiti at eeb innin siit kan at maanin midaasiti atin malkan keetiif iyo jamee han keenne ha innamattin qarqaarte waa gammachiifte muu atin eeb waanin siit kan fuutee sheexaniyan hujji midaasiti won maddiya kaa ergetuu iimani qabu kun innin yooya guddiyoo dhargete ammoonna ergetuu kun kaa hujii agdansaa midhaasin is achi hadhenii abineen adaabuut kanneen gaafidansa waa dandeettaan teetiin hujii waaqa midhaasitu aamiin
jeelan waan nu jeelate kaan itiisa nuut gargeere arnamiisu gonfatu hindumee jireen dargeere jeelan waan nu jeelate kaan itiisa nuut gargeere arnamiisu gonfatu hindumee jireen dargeere koyaa faarsina ilmaaqa faarsina arwaaqa faarsina koya wak farsina ilwaka farsina harwaka farsina koya in farsina wanati nuka fetu oniti atam jirti izati esnu mani jiren waka esada wanati nuka fetu oniti atam jirti Nisadi esu mani, jere waka esada. Koya wak farsina, in waka farsina, arwaka farsina. Koya in farsina, koya wak farsina, in waka farsina, arwaka farsina. Koya in farsina, jela wanu jela te. Kain isa nutarge, arnam isu gomfetu, indu ne jiren darge. Jela wanu jela te, kain isa nutarge, arnam isu gomfetu, indu ne jiren darge. Koya wa fasina, ilwa ka fasina, harwa ka fasina. Koya in fasina, koya wa farsina, ilwa ka farsina, Arwaga farsina, koya in farsina. One adin of gavetu, only the atam jifti, is a day is mumani, jiren waka is a da. One adin of gavetu, only the atam jifti, is a day is mumani, jiren waka is a da. Koya wa farsina, in waka farsina, arwaka farsina. Koya in farsina, koya wa farsina, in waka farsina, arwaka farsina, koya in farsina.